kesho tena wajigamba, watu gonganisha, kesho wameketi pamoja. Achana now, welengana now. Achana now, welengana now. Ukipanda mbegu nitasema sala, tafakari DMO kabla ujala. Jem tapendana kama na wanjala, Otina Rotish Mogaka na Abdala. Kabila ni mbili muwavu mfariji, jogo ajui county ya juu alfajiri. Mende simta ila mabaki baridi, wapotezwa nini? Tumia akili wachochezi waongo, wengi sisiri ya kuchukia sultan tahama raia. Heri kate nusu ka kibaki Raila, ila amna kitu wanibakishia. Wanapona vya umma, kisha tena wajigamba, watu gonganisha, kesho wameketi pamoja. Achana now, welengana now. Achana now, welengana now. Mtume na mjumbe wakombozo shageuka, walichoahidi futimia wanaruka. Chai kwenda tumbo ni zao tu, mali za kusunga ni kwao tu. Hadilini tutabaki tunadhulumiwa, na ni lini itafika tutaheshimiwa? Mgeni wa maana atungulizwe, mtu kawaida taasisi